Hey Lloyd, yeah mazee since the Africa studio hivi tufanye kitu mtiko azinatiki.
Cheki cheki, fanya boy.
Start on the beat.
Beats kali kama Dre Buda yeah. Flow kali kama Kali Buda yeah. If you wanna meet a Buddha, chunga Dre. Sijeleta guambu kapa kite. I wanna buy a Lambo for my baby girl. Masina wear booty, yeah, that's the way I do it. To make a house, we out, baby, I could do. Simple things, you got money. See, get a youth, see, durane.
Zile vitu mnatinga mina kemba. Chamboy, bide mimi no mhenga. Kwa mafroom, najua na wajenga. Vitu kari mafadhera kwa matanga. Mali safi wanajua mindo bega. Na wacheki 3D kwa machili. Nachaka ni kubebe, nachaka ni kushiki. Ata kama nime chill, baby ni pepeti. Zile vitu unapika, baby ni patie. Fanya boy, baby supitie. Minataka kudunga vitu, baby sikatie.
Baby, nataka ni kube, nataka ni kube, nataka ni kube, baby. Baby, nataka ni kube, nataka ni kube, nataka ni kube, baby. My number one, baby, when I hit the dance floor. My number one, baby, you eat the last four. Juicy lippy, shake it, booty, it will never lie. I will never leave you, baby, I say I don't lie. I know I love you, baby, I know I want you, baby. I don't wanna anybody, you're my number one. Your mama told me not to worry, nobody in my life. Same game, same pace, nobody in my life. Hagni moto, keja joto. Super kubeba, we take a photo. Sleep on moto, feeling joto. Buddha kazio, silente roto. Baby, nataka ni kube, nataka ni kube, nataka ni kube, baby. Baby, nataka ni kube, nataka ni kube, nataka ni kube, baby.
Thoughts on the beach.